kik luya ok kik gisuch chiemo.
Hera ohero kama ler thothi wunira, miyo seche moki nyalo wena gal ngeri nabro weyi, mipo mana koweyi real time. Sami weni ngere ni wawa chiema biro luokora bang'e.
Kama damo setedo, kuongi luok riko kichia.
Mago gin wisdom moko kik giwich ndom. Sani koro wabe mamiche mabe pradega ngwen. Matindo to praboro ga uchia.